Yo, greetings to the world.
Greetings.
I'm coming, Michael Bondi.
And this is Faith.
And we're about to sing, yeah.
A beautiful song.
Oh, Lord of mercy. Saba mwezi wa saba miaka zimepita kumi na saba humu duniani minajipata
mimi niko nilivu
sina baba wala sina mama siwezi enda mbali minajificha nachoka kujificha najitokeza
mimi niko nilivu
nafunga virago vyangu naenda mbali sijui nifanye nini niende wapi Nifuate nani mimi ni mwite nani
Mimi niko nilivu
Sioni mbona nyinyi mwani kimbia Sioni mbona nyinyi mwani tharau Sioni mbona nyinyi mwani epuka
Mimi niko nilivu
Kwa nini?